yanjye muhima doba ndi nyabugogo kabakeneye ikiyovura frishizo MH Peaceful Tagnation MMG muhima new generation huduya
terambere ryacu peace huduyanjye wowe ngobyi wametse kuva muri rimwe icyenda ka singombwa kubivuga byose gusa niba bubanye barutse ibyiza byawe reka zimbivuge byose bose babimenye kuko ni wowe ufite ibyiza by'urwa ndavuga flows nakanze pause kuri babandi bose basa na cause cyakoze icyo nakoze n'abari icyo njya kukakanyuma gato baba ndasubira inyuma
Diane, duturu igifaranga hiraza kurikora utabyo zirafatwa harera iminwa pe inzira inyura irimbi pisi ntoborera kumva ikirere kimwe magazemu ikarita yisi teresa y'intobanure kuko mpagiye bizindi kintu inzira iteze ingoyi ahirwe mwemva mu mukamo ukabona n'amagufa ni gato tuba street
Muhima ntukiri uwe mchisi Dufite na bari best, na babire best Bari kuri swag, bari kuri swag Eh bari muri siri KGL Muhima rahazi, hari naba hanzi Hudu mvukamo, nirirwa mu migamo Uri nziza nukuri byo sibikabyo, ni mamo
We pull up the fire, them no say we hotter Badman na shatter We pull up the fire, we murder the devil Them no say we murder Badman na killer, big time achiever Come from Muhima Playing my fever, rewind this the killer we are from Muhima, you're not saving murder.
Boom.
Hudu yanjye hudu yanjye
Fuke fe
Hudu yanjye hudu yanjye
Jereja
Hudu yanjye hudu yanjye
Nihote
Hudu yanjye hudu yanjye
Bitigi
Hudu yanjye hudu yanjye
Ushere
Hudu yanjye hudu yanjye
Muhima
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 Hudu yanjye hudu yanjye
Hudu yanjye Carrefour ya Valvin Hamwe banyurana mu bahigi fit Never been a bitch base Neda double D Stitz there Zuma relax Abana barat GL KGA Koko Sinha Kuko tkwa chibu Kachiba kuzwa kempo ya mozuru Ni ya boss Hudu nil Zindika zinga zinga ma Hudu yak Musa nyaba jen Lebe jichu na Ni cool Ni fresh No stress I don't need to talk at him Kang Pull on in chuga shuri fucking jealous Akavura karagwa Hara toy Gwino nari baby Hib devi red Party night Buy love Hudu to your life Right there Peace out Name Jesus Hudu yanjye hudu yanjye
Hudu yanjye hudu yanjye
Fuke fe
Hudu yanjye hudu yanjye
Jereja
Hudu yanjye hudu yanjye
Nihote
Hudu yanjye hudu yanjye
Bitigi
Hudu yanjye hudu yanjye
Ushere
Hudu yanjye hudu yanjye
Muhima
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 Hudu yanjye hudu yanjye
Yaje muhima, hudu yaje ushishi injishi nyinshi Hudu yaje muhima, wakira aba people bose Bavuye impande n'impande z'igihugu Izina ryawe bose barayizi Bazaribwira n'abana babo Bazaribwira n'abuzukuru babo Hudu yanjye ntacyo nakunganya hudu yanjye Hudu yanjye njyewe naramanitse
Hudu yanjye hudu yanjye
Fuke fe
Hudu yanjye hudu yanjye
Jereja
Hudu yanjye hudu yanjye
Nihote
Hudu yanjye hudu yanjye
Bitigi
Hudu yanjye hudu yanjye
Ushere
Hudu yanjye hudu yanjye
Muhima
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 Hudu yanjye hudu yanjye